And bless the Lord for the gear transformers in the world, you know. Okay, toast. Outside guardian angels talking about me, lele.
Shukurani nyingi nyingi kwako tu Maulana. Huzuni nilokuwa nayo kaimwa, furaha umenijaza. E Bwana umenilinda na mengi, mwingine mimi siwezi sema. Umeniepusha na mengi, mwingine mimi sijaona. Nipitapo kando ya bonde la uvuli wa mauti umenilinda. Katika majani mabichi
kifahari, furaha hawana, ukanipa utulivu na amani.